Impi singinile isihlasele inyathela abantwana emzini wababa bethu. Impi singinile isihlasele inyathela abantwana emzini wababa bethu. Impi singinile isihlasele inyathela abantwana emzini wababa bethu. Ifimbi mthandeni ifimbi wecala awunansi impi ehla ngaphesheya. Ifimbi mthandeni ifimbi wecala awunansi impi ehla ngaphesheya. Ifimbi mthandeni ifimbi wecala ifimbi wekhesala kamgube. Impi singenile isihlasele inyathela abantwana emzini wababa bethu. Singenile amakesha linye nawalini lembi singenile amakesha linye nawalini awushayelo ngaphambi kwakhe mkhulu uye nalonga uyadelela zomfoba lona phambi kwamwecala uye nalonga uyadelela awushayelo ngaphambi kwakwecokama uyena lo ngabo uyadelela lo. Impi singenile
engabobanaba wobanaba abahlaseli mise baba
Awuyeka amasosha, 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 awuyeka amasos